ngithanda mina nam awuthuna ubheka sicopha umlando backfield to wesha uthando lwethu alifune embanga simomondi ngizwa ti kujabula inhliziyo eshaya kikike ngengeza ukhahlamba ngizwa lilili herenke namahutha khala bibibi umoya wami uyavuma ngizwa ngiyajuluka uthando lwethu luyavutha umntana omunye ikhanda lami liyaduma okahle ntonamanzi inkomo zami ziyadula ontonamanzi ngishaya tingdo amanzi olinja sinelimphibo umngene nezo lalela uphimbo kawe ngishaya isifuba njengekhingo